SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
E ato atonu ile aso whareile o le vae so nei le aso valua mati. Le se fulu tausanga talu ona le iloa le vaalele ala company le Malaysian Airlines ila na malanga MH370 mai Kuala Lumpur i Malaysia i le laumua o Beijing i Saina. O le totele o le pasese o tangatanu ua Saina a e na iai manisi a ofiai ni tangatanu ua Ausitalia se to ono. O se ripoti le SBS News ina ua muamua li potia le lei loa o le MH370 i le aso valua mati i le se fulu tausanga taluai.
Beijing's International Airport, the flight board gave an optimistic assessment, but the faces of waiting relatives were filled with despair and fear. Their only information, a four-paragraph media statement.
E o mai ile teiminei, e le I maua lava se whaamatalanga tonu mani mōli mau tutu I le mea na tupu I le malanga ale MH370. O le tamaa ya li eriu, se tasina motu sia le maafutanga masei siepele, o lo natali I o li Yan Ling, o se tasi o le pasese le malanga le MH370 o le Malaysian Airlines, ma na muli va ai li NU I lo natali I, ina ua la faato faa I le malaiva alele I Kuala Lumpur. I le taimi le na, o li Yan Ling, ua lua se fuluma le fitu tau sanga lo na matua. Na faaalia le tama e le o pēlo na faa moe moe e to e maua lava le vaalele atoa ai malana pasese o lo ola umapea e au fi ai malona atali I oli Yan Lin.
I believe my son is still on the flight, that he's still around, or he is living on a remote island like Robinson Crusoe. That's what I've always believed. This is the reason why I refuse the compensation.
E to alua se lau tolu se fulu male iwa le pasese male auwaa na malanga ili MH370. O le toa se lau lima se fulu male tolu o tangata anu o Saina, ma tangata anu o maisi atunu o le lalolangi e au fiai tangata anu o Ausitalia e to ono. A e ile atoa I nei o le se fulu tau sanga talu o na mou ili ea le vaalele Boeing tolu fitu fitu wa le Malaysian Airlines, ua pōta poto I Kuala Lumpur a inga mawō onisi o le pasese. Na saunua I le minisita o whewa inga I Malaysia Anthony Locke, ua toe sila sila le whaingā mālo I Malaysia I le toe wha'a wawina o le sailinga o le MH370.
No reluctance, as I've mentioned numerous times, as far as Malaysian government is concerned, we are committed to that search, and the search must go on.
O le mou o le vaalele I ona pōnei, po o le mou o se vaalele I ona pōnei, I le mālosi, o le mālamalama whaateko no losi I whesa o ta inga ma whewa inga I le ele, I le sami ma le ea. O se fesili o lo o whaita wafe tali iai, talu ona le iloa le MH370 I le vaa Kuala Lumpur ma Beijing, I le aso valua mati o le lua a fese fulu ma le faa. Na faa alia Zhang Hui, Olo na tamaa se tasi o le pasese ale MH370, ua sauni lona a inga e faalu ala tau lava tupe I le sailinga o le vaalele, ma se tali mautu o le mea na tupu ai.
The family members are willing to invest our own money to search and bear our own risks, because the plane won't appear on its own if we don't search for it. There has been zero progress since 2018. If this continues, there will never be an answer on MH370.
Ile amatanga na yele talitonunga ile fainga malo i Malaysia, o le va alele na sui alona la vaa i se fainga, na faima le faa moe moina, e se tasi o pailate. Na yeimani vaenga na opeopea, ma maua i matafanga i vaenga o Afrika, ma motu o le Indian Ocean, peitai, ele iaini moli maumauti noa, o ni vaenga ia, o le va alele ale Malaysian Airlines, ila na malanga tolu MH-tolu fitu o. O le tina o Intan Maisura na malanga ilo na toolua o se tasi o le auwaa o le MH-tolu-fitu-o.
One day, there'll be someone will come forward and tell us what really going on. The truth. That's all we want until we're longing for that, yeah, until today.
Na faalia le paalemi o Malaysia, Anwar Ibrahim, ae o auwai mayai I le fonotanga a malo le ASEAN I Melbourne I le vaya sonei, O le āwāla au I whainga mālo I au se tālia masaina. E whesoa soani atu, I le whaatupeina o se isi sa ilinga o le MH-tolu-fitu-o.
If there are compelling case, evidence that need to be reopened, we will certainly be happy to reopen because I don't think it's an issue of a tactical or technical issue. It is an issue of affecting lives of people and whatever need to be done must be done.
Le paalemi o Malaysia, Anwar Ibrahim. Na sauno ai fo'i le paalemi o le malo tele o se talia nei, Anthony Albanese, mai le fonotanga le ASEAN. E amana ia ina le malo tele o se talia nei, le tūlanga o otia o lo o iai I ainga ma wō a ilatou na malanga I le MH-tolu-fitu-o a le Malaysian Airlines.
We acknowledge at this time the ongoing grief for loved ones and deeply regret that the aircraft has been unable to be located despite the extensive searches which took place in the southern Indian Ocean.
Le Palemi Anthony Albanese o le reporting fa mapopoina e Gloria Kalachi mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.